umesewali chacho munye ungazumoshi ksasa lakho ngenxa yakhe umesewali chacho munye ungazumoshi ksasa lakho ngenxa yakhe umesewali cholo munye phela ungazulathi ksasa lakho ngenxa yakhe kumbula lo muntu wena umthole semdala Miningi iminyaka uphila ngaphandle kwakhe Kumbula lo muntu wena wamthole semdala Miningi iminyaka uphila ngaphandle kwakhe Umesewali chacho munye phela Ungazumoshi ksasa lakho ngenxa yakhe Ngoba maningi amantombazane Maningi kaba amantombazane
Azamani, gaba mantombazane.